ananipenda, nampenda, ananipenda. Tunapendana na tunafanana. Haya mapenzi, tunapendana na tunafanana. Na nikikuona unavocheka, na tabasamu yako inanifurahisha. Mpenzi, nakupenda kila muda, nataka niwe nawe. Sikuachi, 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 bado nakupenda. Tayari kuishi na wewe. Nipo tayari, tayari, tayari kuishi na wewe. Nafurahi, nafurahi unachonipa na rizika. Nafurahi, nafurahi unachonipa na rizika. Sikuachi, 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 bado nafurahi.